Oh na 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 na. Na 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 na. Tuli mu buzibu obuwanvu, tukwetaaga gy'oli Mukama, tukwetaaga ffe buli ssaawa. Tuli mu bife tusula tutunula, bangi batufuddeko tulaba, Mukama nga tulaba, Mukama Katonda wanisaasidde eggwanga. Tusomezako bimala kuluno tukyusa Kitaffe tukusaba tuweeyo omukisa omulala Onyize nnyo Kitaffe Onyize nnyo munnange Tusonyiwe Tetukyayina na kyakulya Bangi batufuddeko tulaba Owaffe ndwadde tezikyata Obuwuga bututa kigenze wala Naye nga gy'oli eyo munnaffe Tusonyiwe Kitaffe Tusonyiwe twanukule Tusula bubye ne waffe Bona bwe twazaalwa butamanya Tusonyiwe gwe munnaffe Tusonyiwe Kitaffe Tuli bubi nnyo munnange Kitaffe ali mukulu Erinnya lyo litiibwe Obwakabaka budde Byoyagala mu nsi bikolebwe Nga weebireyo mu ggulu Tuwe emmere yaffe y'obuli lunaku Otusonyiwa ebibi byaffe Nga we tusonyiwa bye batukoze Totwala mu kukemebwa Mukama naye tulokole mu bibi Nyegwa munnaffe Amen, amen Nga gy'oli eyo munnaffe Tusonyiwe Kitaffe Tusonyiwe twanukule Tusula bubye ne waffe Bona bwe twazaalwa butamanya Tusonyiwe gwe munnaffe Tusonyiwe Kitaffe Tuli bubi nnyo munnange Ffe n'emikono tuteeke wamu Tusabe essaala ey'awamu Mukama aliwulira Alitwanukula mmwe temutya Oyo ye munnaffe, Kitaffe ye muzadde Kye mmanya awulira, kye mmanya tulaba Leero wasuza enjala, ku matoli funa ekyokulya temutya Mbasaba temutya, musabe aliwulira Naye nga gy'oli eyo munnaffe, tusonyiwe Kitaffe Tusonyiwe twanukule Tusula bubye ne waffe Bona bwe twazaalwa butamanya Tusonyiwe gwe munnaffe Tusonyiwe Kitaffe Tuli bubi nnyo munnange Naye nga gy'oli eyo munnaffe Tusonyiwe Kitaffe Tusonyiwe twanukule Tusula bubye ne waffe Bona bwe twazaalwa butamanya Tusonyiwe gwe munnaffe Tusonyiwe Kitaffe Tuli bubi nnyo munnange Caritation Gospel Beats Lord have mercy Christ have mercy Tusonyiwe Tusonyiwe Twanukule